Can I tell you something? Baby, you know you got me going crazy. Sensual. Bringing you in my life, 'cause all you do is make me smile. Truth, no lie, there's nothing to deny. So Caribbean, baby, what you wanna go to money? Caribbean, Benzi, Niku Eleze, Niku Eleze, Kilicho, Moyomi.
Yeah, that's what I'm talking about, love. Yeah, nimejibeba kama boobs ndani bra, 'cause mapenzi unayonipa yana sumu kama cobra. Sina stopper, tayari nishamoka. Umeni screw my brain, ni kama weni poster. My love for you, ni expensive kama lobster. Niko on point, umeni tisha kama monster. Najua weni msupa, like a star. Na so fly, kama locust. Nita trust, nisha lose focus. Nimekupokea kabarua kwenye poster. Master, nimeganda kwako my love kama poster. Na kapenzi ni blind ma, uneza niti wangster. Sometimes najulizo why me fame get lost. Alafu na kosa jibu naonekana kama baggers. Gangster, na appreciate Mungu aliamu kangware. Haka kuchonga so so soft, ukombika kama guare. I feel so so fresh, nika nimekumare. And I smell one blood, nika tumeshe parents.
Ningwanchete, ningwanchete.
Yeah, I know you do deserve all the time of my life. Killing up a corner, all I do is just smile. Twende tujichome, nikufikisha high. Tena misi wale wati home to kadine. Tatizo ni penzi na penzi ndo matatizo. Tena nipo kwako, hakuna kauzuri wako. You was told, never judge a book by the cover. You can never tell what is under my heart. Ila nachojua na kupenda, na hiri sisikitambo, so sio nime ndako kwenda. Moyo ukisha penda ndo usha penda. Na indi na isi rangi kwa kata nita cherish. Na kugivu na chotaka, yeah. Ta kugivu tu na chotaka, let me talk to ya. Sometimes pain of love unajua.
Yeah man,
lakini ndo hivyo tu.
Inakuwa ni uchungu wa mapenzi man.
Ningwanchete. 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 So ningwanchete. Ningwanchete, get my baby. You drive me crazy. Ningwanchete. Then watch it then.